it ain't over to silver, baby.
It's the kids, baby.
Ayo, when you eat game, name that comma, drain it around my bayo. If you just saw my ass, some of yo. Send your ring, you squeeze him, genie, kill that demon on my cave. What's up, my brother? What's up, my sister? Na umzikibana, isha kofita, na doza squeeze bana, zina tabirika, uno lebo mchana, usiku na chika. Okay, watoto fumbilo, nataka do. Chungo sileru, talala fo. Toto mpeleke kibla kushototo. Chonde lindole mifaso latido. Which way? That way. Yeah, baby, lipo pesa, that's the way. Okay, which way? That way. Yeah, baby, lipo pesa, that's the way.
Kutesa kwa zamzam, yeah. Sika utak, acha nimpe utamtam, yeah. Kimoko, akanyomba kukamkam, yeah. Kalivo switi, yani kako yamyam, yeah.
Hey, what's up my brother? What's up my sister? Na umziki bana, isha kofita. Na ndoza squeeze bana, zina tabirika. Unolewa mchana, usiku na chika. Okay, watoto fumbilo, nataka do. Chungo sileru, talala fo. Toto mpeleke kibla kushototo. Chode lidole mifaso latino. Which way? That way. Yeah, baby, lipo pesa, that's the way. Okay, which way? That way. Yeah, baby, lipo pesa, that's the way.
I'm going home right now.